Onye ọbụla ka anya dị ọcha nye n'ụwa, ọ dịghị ibe ga-eme ya. Onye ọbụla ka anya dị ọcha nye n'ụwa, ọ dịghị ibe ga-eme ya. Ọchị ọkụ bụ onye ọzọ nwa ada, nwa ọkụ ụkwụ na nwa enwe ọsọ. Ọkụ agụghị ọlụwata n'aka dị ele ele, ma ncha ma ncha. Onye ọbụla ka anya dị ọcha nye n'ụwa, ọ dịghị ibe ga-eme ya. Onye ọbụla ka anya dị ọcha nye n'ụwa, ọ dịghị ibe ga-eme ya. Ọgwa mmadụ ka a na-arịazi, a marọzi m onye bụ onye. Obele nwa na nwa ka m, ọ na-eze ọkpụkpọ. Adị amasị bụ ụwa amasị, aṅụba mmiri ọfa n'eze.
Ihe onye medalụ n'elu ụwa, onye na-esi awa ebulu.
Kubekana kaghị ọtọ, onye gwara okwu onye nụrụ, igwe mara ikpe ezi ya. Onye nyere ndụmọdụ onye nụrụ, igwe mara ikpe ezi ya. A na-ekwu n'oke tagbụrụ mmadụ, ngwere na-abịa eze. Ofeke mara ọgwụ, ụmụnna ya gwụgo. Agwọ tụrụ mbe ma aka nọ, mmadụ bụ naanị adịrọ mma.
Ikpechukwu ga-ekpe n'onwe rika, ikpe rika. Onye gwara okwu ya nụrụ n'ụwa dị egwu. Onye nyere ndụmọdụ ya nụrụ, igwe mara ikpe ezi ya. Onye ọbụla kwụba aka ya ọtọ n'ụwa, o ị na-anụkwu ọnụ me.
Onye ọbụla gazi azịza n'iri Chukwu n'ụbọchị ikpeazụ. Mkpụrụ onye kụrụ n'ụwa ka ọ daghọrọ. Onye gwara okwu ya dịka onye nọrọ n'elu ụwa dị egwu. Ikpechukwu ga-ekpe n'onwe rika. Onye ọbụla kwụba aka ya ọtọ n'ụwa, o
kwụba aka ya ọtọ.
Onye ọbụla kwụba aka ya ọtọ n'ụwa, o
kwụba aka ya ọtọ.
Ute
ute ute ute tọgbọ gị, o
ute
ute ute ute tọgbọ gị.
Wele 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 kwụba aka ya ọtọ.
Wele 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 kwụba aka ya ọtọ.
Wele 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 kwụba aka ya ọtọ.
Wele 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 kwụba aka ya ọtọ. Onye ọbụla gelu tiga n'olu, onye ọbụla gelu tiga n'olu, onye ọbụla gelu tiga n'olu, onye ọbụla gelu tiga n'olu. Mọ ya n'olu ndụmọdụ, ị na-anụkwu ọnụ me. Ya n'olu ndụmọdụ, ị na-anụkwu ọnụ me. Gwa mara ibe ezi ya, ị na-anụkwu ọnụ me. Gwa mara ibe ezi ya, ị na-anụkwu ọnụ me.